watazame pia kwenye masikio hasikie
yani yotabiriwa
yote yanatimia
yani yotabiriwa
yote yanatimia. Yeah.